This music.
Yeah, man. Jeremy Sauce on this one.
Manireko. Goma 40.
This one for the people out there, Ben.
Baby, F40 yanga. Ninafaka muli weo. Baby, F40 yanga. Ninafaka muli weo. Then after na spenda. Uniuza na kuyewa. Then after na spenda, mami. Uniuza na kuyewa, I lose my energy. Oh, I lose my energy. Energy.
Sini na mabosa mami ni mavela nice. Mtiwe ni makona pasi kola pants. Elo lafu yako inipangila sense. Sini na mabosa ndiwe number one baby. Sini na mabosa nja kutenga kudikonse. Weo na neo mami tika kote onse. Waza seka waza kama vidi fonse. Wamene ni makona ndiwe inenda wizonse. F.O.T. baby iri pali weo. Sini na mabosa neo nina konda weo. Nina konda weo, mami nina konda weo. Kuribe kukuna ma baby ntiwe chabe weka. Deka ni kuchese baby wazi kamba zonse. Kumutima kwako baby tidi tonse. Osa yesa mami na kuwala. Somele baby ntiwe chabe weka.
Baby F40 yanga. Ninafaka muli weo. Baby F40 yanga. Ninafaka muli weo. Then after na spenda. Uniuza na kuyewa, then after na spenda, mami. Uniuza na kuyewa, I lose my energy. Oh, I lose my energy.
Hey.
Energy.
Ipo na kazi wake ni mweo shodabui sana. Bala mweo pachiambi mweze konda na bwino. Lomba mzukulu wangu wa Musia. Wona kutisa kuipila lomba. Ufuna uwele. Weo. Osalu wa kutimanza kataika. Unga yole lini yai. Sote tipechitikila mzukulu weo. He moved on. Atelo angelezi. Kulie kutawelele soti yai. Malusi ni malusi angarieli na ngambuwa kuleli.
Baby F40 yanga, ninafaka muli weo. Baby F40 yanga, ninafaka muli weo. Baby after na spenda, uniuza na kuyewa. Baby after na spenda, mami. Uniuza na kuyewa, I lose my energy. I lose my energy. Energy.
Uone kamushe iwe baby ntawi zonse. Kugusia ni makana rionse. Ona geo mami nina futi kapo. Kutini kupeze ni pange mushe kapo. Ntiwe chabeweka. Wamene ni makonda kulibe na kumeka. Wana meka wose kunisia neka. Koma na timanje ni vela kudubeta. Nka kuona iwe baby ni maseka. Sininga na meboza ntiwe chabeweka. Baby leka ni kucheze. Mtima na tiwanga ugu vela beta.
Baby F40 yanga. Ninafaka muli weo. Baby F40 yanga. Ninafaka muli weo. Then after na spenda. Uniuza na kuyewa. Then after na spenda, mami. Uniuza na kuyewa, I lose my energy. Oh, I lose my energy. Energy.
Oh, fantastic. Sweeter sounds from Choose. It's Flybird Humble Records, baby.